My everything, my Genevieve, my señorita, my Motorola, my Motorola. You don't wanna drive a motorline. I don't wanna let you go, I don't wanna lose you, baby. My everything, everything I do is for you. Can't you see? Kichilae, 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 kichilae. Mdogo mdogo, nami ni mtaja. 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 Wendo faraja ya moyo wangu, sili ya kipenzi. Wenda leo siyo fungu langu, atowaye ni mwenyezi. Usili ya kipenzi changu, unanitia simati. Vumilia kipenzi changu, atowaye ni manani. Nikabidhi pendo lako, nilifadhi moyoni. I don't wanna let you go, I don't wanna lose you, baby. Oh,